Wacha tuazime na freestyle, hatutaki hizo maodi dance. Wacha tuonyeshe hii new dance, wacha tuonyeshe vile si tunajua kudance. Wacha tuazime na freestyle, hatutaki hizo maodi dance. Wacha tuonyeshe hii new dance, wacha tuonyeshe vile si tunashakushaku. Shakushaku, shakushaku. Tunashakushaku, shakushaku, shakushaku. Tunashakushaku. Hii track sijaandika sasa haina verse. Kaidia kali kam nikipiga puff. Nikaona nikachape juu nikataf. Juu nilifeel kanaweza fanya uka dance. Na sio siri sasa cheki vile wana dance. Waroro wana shake wote waki dance. Wajanjes wana shake wote waki dance. Juu ni easy sio kitu tena kuri us. Kwanza cheki street vile kumeharibika. Cheki queen cheki king vile wanazitoka. Na mamove za hesabu kama calculator. Hii ni style unaweza dance hata kama umesota. Hainanga ujanja, haina kujipanga. Unawezo kajazo kadance. Haichagui mama, haichagui baba. Hata mtoto anaweza kadance. Wacha tuazime na freestyle. Hatutaki hizo maodi dance. Wacha tuonyeshe hii new dance. Wacha tuonyeshe vile si tunajua kudance. Wacha tuazime na freestyle. Hatutaki hizo maodi dance. Wacha tuonyeshe hii new dance. Wacha tuonyeshe vile si tunashakushaku. Shakushaku, shakushaku. Tunashakushaku, shakushaku, shakushaku. Tunashakushaku. Tunataka hii dance ivume, ivuke, ifika di huko Jamaica. Tunataka hii ngoma ivume, ivuke, ifika di huko Amerika. Tulianzia Nigeria, sasa tuko Kenya. Kampala, Tanzania, tuliwate Kenya. Juni dance, juya dance, bude wezi pima. Hato ito zima moto, bado wezi zima. Kwanza cheki movement, vile tunasonga. Kwanza cheki kladi, vile tumedunga. Wacha tuwape freestyle, tuwapatie bonus. Kidogo tuwanze kugwara gwara. Ni dance ina buma, ni dance ina shika. Inazima ni hao mafarafara. Ni dance ina buma, ni dance ina shika. Wacha tuazime na freestyle. Hatutaki hizo maodi dance. Wacha tuonyeshe hii new dance. Wacha tuonyeshe vile si tunajua kudance. Wacha tuazime na freestyle. Hatutaki hizo maodi dance. Wacha tuonyeshe hii new dance. Wacha tuonyeshe vile si tunashakushaku. Shakushaku, shakushaku. Tunashakushaku, shakushaku, shakushaku. Tunashakushaku, shakushaku.